asɛm brɛ ne onua ɛbra so sɛ obetie nkwa asɛm. Bɔmmɔde ara sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na wɔase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du. Frɛ wo kafo, frɛ wo nua na frɛ w'adɔfo. Asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo. Ɛyɛ wo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne wo kyɛ asɛm yi. Yɛ mmɔ mpae. Ɔdɔmfo mmɔborɔhunufo, mmɔda w'ase. Ɛwɔ sɛ wɔma yɛhunu nnɛ. Yɛwo da foforɔ ti se na ɔtwe foforɔ, bosom foforɔ. Fɛdom yɛn na afe foforɔ. Siesie yɛn. Kɔsoa ma w'abasa nya kɛse yi, wɔadi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛsua w'asɛm yi. Bi y'adwene ne yɛnte aseɛ ni. Bi ani ani ne ho nokwasɛm a ɛwɔ w'asɛm mu. Sɛ wopia mu biara nyɛ ɔyera ba, ne nyakonta pa abu akyerɛ wo. Na waka kyerɛ sɛ ampa, mo akoa nokwafoɔ ne mo, ɛkra a mede hyɛɛ mo sɛ yi, motumi ayɛ ho adwuma nti bɛtena me sɛ nifa. Yɛda wo ase sɛ wadom yɛn. Mmɔborɔhunu a ne wadɔ yɛn nti ne yɛwie sa. Kɔso ara yɛ yɛadom na boa yɛn. Ɛfidie ne ɛfiri ba yɛn nyinaa hyɛ wo nsa. Siesie yɛn, yɛda wo ase. Wo ade Yesu din mu ne yɛbɔ mpae. Amen. Asɛm yi ɛtoa so wɔ Onyankopɔn adɔ yɛn nti ne ne mmɔborɔhunu na me ne wo mmienu yɛnwie sa. Nti oyi mato ne din sɛ hope is a choice. Wɛka saa dɛn? Onyankopɔn deɛ ɔde nnidasoɔ no wɔ hɔ. Baawo na ɛto baabi a nnoɔma nyinaa sa kasa a Awurade wo ne m'anidasoɔ. Ɛsiane sɛ Jeremiah kan ɛwɔ kwadwom Timiansa Emu Edwani Nani say, the Lord is my portion, therefore I will hope. Rade no mechefa, ene nti one ni me ni daso. Anapeyi, why ni we ni daso? Ubiya kofa, oboso muse ne ni daso. Ubiya fedbiya, ide siwo, ene okutu sore ni se ne ni daso. Ubi, ɛdi dasoɔ ne ne papa ne dasoɔ ne ne maame ɛyɛ ɔmo na ɔmo Nyankopɔn nam soɔ ɛde wo bae but mo ani dasoɔ anya Onyankopɔn ɛsiane sɛ ɛberɛ a nwoma mu nyinaa yɛɛ den no ɛma Jeremiah no Jeremiah hwiri biribiaa ɔsɛ Jeremiah lost everything he lost everything biribiaa ɛbɔ no biribiaa firi ne nsa. Asase, asɔre fie koraa ne man nyinaa mafoafoɔ abadwi afa wɔn so nti nea ɔka n'adwum sɛ Onyankopɔn ne nkutɔ ne adeɛ aka ɛti ɛno ne n'ani da soɔ ɔse sɛ Awurade woboro so wɔ adeɛ nyinaa so. Sansampa, you are my portion. So we are my portion there. And I am a chaffer there. And then you are going to give me an inheritance. But my sifo, what someone is in team? Oma in your journey, this answer only need us all. As I own our boss, so near Sassinimu Yomena. A journey in your own uncle pound our boy. I didn't know your own any part. The only power for the call of uncle. A debay and net anopay. The ambassador no kind, I say. When you uncle pony will need us all. The Lord should be your portion. Radinia will need us all.